More music at spacegospel.com.
Kama penzi ni kipofu basi nipe macho nne ni kutazame vizuri kama umebeba vile una mwili ndogo na kusunda kwa makwapa kweka bumper linet
haijanishi kwa dhani minwa utu size it size man I feel so good niwe na hips ni kwa waseni none ni konde bado na feel good haijanishi kwa dhani minwa utu size it size man I feel so good niwe na hips ni kwa waseni none ni konde bado na feel good so what Amesema hautoshi kwani utashinda ukiria Girl, you better accept yourself the way you are Ama watakukanyagilia You'll fly by light Achana now Haijalishi kawadhani mean what do Size it, size then I feel so good Niwe na hips ni kawase ni none ni konde Bado na feel good Haijalishi kawadhani mean what do Size it, size then I feel so good Niwe na hips ni kawase ni none ni konde Bado na feel good
Kamba una feel fly Rusha mkono to the sky Usijali vile watakwambia It doesn't matter if you're tall black white or gray Dress top out lingerie
Haijalishi kawadhani mean what do Size it size then I feel so good Niwe na hips ni kawase ni none ni konde Bado na feel good Haijalishi kawadhani mean what do Size it size then I feel so good Niwe na hips ni kawase ni none ni konde Bado na feel good
Inchezo haina rules Haijalishi vile uko Uwe na matigwembe nazikwa tu ivo 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 Go bora haziza muna haga kombo bora zimesimama enye nikitazama nasikia sikia tu enye na keti poa mpaka roho unanisanya you end up break on lunch na pia sapa umenifunga kamba nikasi ni mapacha size 8 ama 9 gani unoni na kutosha jumi niko na yangu size 10 hapo kwa toza rangi ni ile ile iwe red ama brown naita ni kazi ya kushika kushika around ukiwa dana leta mood zako juju na kufunga kili na situmi juju ukiwa dana leta mood zako juju na kufunga Kili, na situmi juju
Haijalishi kawadhani mean what do Size it, size then I feel so good Niwe na hips ni kawase ni none ni konde Bado na feel good Haijalishi kawadhani mean what do Size it, size then I feel so good Niwe na hips ni kawase ni none ni konde Bado na feel good Haijalishi kawadhani mean what do Size it, size then I feel so good Niwe na hips ni kawase ni none ni konde Bado na feel good Haijalishi kawadhani mean what do Size it, size then I feel so good Niwe na hips ni kawase ni none ni konde Bado na feel good